Mimi, waujua moyo wangu, gange jera zangu, nibaki salama. Bye.